ee caasho guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee dalkani Kenya ayaa goor dhow ku dhawaaqay natiijada doorashadii ku celiska ahayd ee madaxtinimada dalkani Kenya ee Khamiistii la soo dhaafay ka dhacday dalka Kenya. Guddoomiyaha guddiga doorashada ee dalkani Kenya, Wafula Chebukati, ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada, wuxuuna cadeeyey in madaxweynaha xilka haya ee Uhuru Kenyatta uu ku guuleystay tartankii doorashada madaxtinimada ku-celiska ahayd ee dalka Kenya ka qabsootay isaga iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa William Ruto. Madaxweynaha oo khudbad ka jeediyey goobta Thomas ee natiijada doorashada looga dhawaaqay ayaa waxa uu dadka Kenyaanka ugu baaqay inay isdejiyaan oo ay taageeraan natiijada doorashada isla markaana ay ka shaqeeyaan horumarka dalka.
Waxaad markaa ka warantaa hoolka lagaga dhawaaqayay in Uhuru Kenyatta uu mar kale ku guuleystay madaxtinimada dalka Kenya, bal sida looga dareemay iyo dareenka bal laga celiyey markii lagu dhawaaqay natiijada?
Runtii dareenka markii guddoomiyaha guddiga doorashada ee madaxa bannaan ee Kenya uu ku dhawaaqay in Uhuru Kenyatta uu mar kale ku guuleystay doorashadii madaxtinimada aad ayuu isku bedelay. Hoolka oo ay inta badan ku sugnaayeen taageerayaasha xisbiga talada haya ee Jubilee ayaa hal mar isbedelay. Waxaa sidoo kale caasha xusid mudan in hoolka looga dhawaaqayay natiijada doorashada ay korjoog ka ahaayeen amaba ay weli ka yihiin korjoogsada ka socota beesha caalamka ee uu hogaaminayo madaxweynihii hore ee dalka Koonfur Afrika, Thabo Mbeki. Marka guud ahaan jawiga waa uu isbedelay, hoolka ayaa isla qayliyey. Waxaan iyo dow ka bedelen sidii marka hore uu hoolka ahaa ayaa hal mar qura laga dareemay. Marka guud ahaan xaaladda hoolka waa uu isbedelay. Marka lama garan karo wixii ka dambeeyo dowiga dalka sida uu noqon karo, maadaama isbaysiga mucaaradka ee Kenya ay iyaguna weli diidan yihiin natiijada doorashadii ku-celiska ahayd ee dalkani Kenya oo ay sheegeen mid aan xor iyo xalaalan ahayn.
Waxaad ka warantaa Khadar, madaxweynaha hadda lagu dhawaaqay Uhuru Kenyatta markii uu khudbadda jeediyey kadib markii lagu dhawaaqay in isaga uu ku guuleystay doorashadii ku-celiska ahayd dalkaasi ka dhacday, ma jirtaa ka sokow in dadka reer Kenya uu la hadlay, bal inuu baaq gaara u diray amaba uu carab dhabay ninkii sida weyne u tartamayeen Raila Odinga? Ma soo hadal qaada marna?
Wuu soo hadal qaaday oo caasha aad ayuu uga hadlay, oo wuxuu kaloo soo hadal qaaday in go-aankii ay maxkamadda sare ee dalka Kenya ay ku laashay natiijada doorashadii hore ee bishii 8-aad ka dhacday dalkani Kenya. Kenyaanka ayuu fariin u diray oo ah inay isdejiyaan oo horumarka dalka laga qayb qaato oo rabshadaha booliiska ay kala hortegayaan taageerayaasha NASA ay yareeyaan. Marka waxaad moodaa in inkastoo waqtiga uu aad u gaaban yahay goobta uu khudbadda ka jeedinayay, haddana fariin kala duwan oo ku aadan deganaashaha dalka ayuu u jeediyey dadka Kenyaanka. Waxaa kale oo uu si faahfaahsan uga hadlay go-aankii ay maxkamaddu ku laashay natiijadii hore ee doorashada, isagoo sheegay in isagoo tixgelinaya qaranimada dalka Kenya uu ogolaaday go-aankii maxkamadda sare. Haddana uu wax kasta oo wax lagu xalinayo uu taageersan yahay. Marka guud ahaan caasha jawigu waa jawigii doorashada, lamana ogaa waxa xigi doona natiijada doorashada kadib. Hadda waxaan ku suganahay goobta Thomas, jawigana waynu ogaan doonaa marka aanu banaanka u baxno hadduu ilaah yiraahdo.
Waxaad iga warantaa marka ugu dambeyntii mas-uuliyiinta kasoo qayb gashay ku dhawaaqista natiijada, gaar ahaan goobjoogayaasha ka socda dalalka kale, ma jirtaa cid ka hadashay?
Goobta ilaa iyo hadda cid ka hadashay ma jirto oo ah kasoo qaybgalayaasha doorashada. Xoogaa waxaad moodaa in doorashadii hore iyo doorashadan farqi weyn laga dareemayo marka loo eego dhinaca ay beesha caalamka ergadoodu culayska u saarayaan. Beesha caalamka hore ayay aad u muujisay inay ka walacsan tahay natiijada doorashada ku-celiska haddii ay rabshado ay dalkaasi ka bilowdaan. Marka inkastoo ay goobta fadhiyeen korjoogtada caalamiga ah ee doorashada Kenya ka qaybgelaysa, haddana ilaa iyo hadda ma jiraan mas-uuliyiin rasmi ah oo ka hadlay goobta ay madaxweynaha uu khudbadda ka jeedinayay Thomas.